jambo ry'Imana mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana mbere na mbere ryariho ryahoranye n'Imana kandi iryo jambo ryari Imana Niryo ryaremye byose nta na kimwe kivuyemo Niryo ryaremye umucyo umucyo mwiza Ijambo ry'Imana niryo mana ikomeye 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 Nta muntu wabonye Imana, nta muntu wumvise Imana, nta n'uwayikozeho atari muri ryo. Nta handi Imana ituye, nta handi Imana ikorera, nta handi Imana ibonerwa atari muri ryo. Ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri 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 Niryo mucyo nyakuri waje hano ku isi ngo umurikire umuntu wese Ijambo yabaye umuntu maze abana natwe yuzuye ubuntu bwinshi n'ukuri kose Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo 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 Niryo Yesu yatubwiye ko ari ryo mwuka kandi niryo bugingo buhoraho Niryo ryezabizera iyo barikomeje iyo baryizeye uko ryanditswe Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane Kuryumva ni byiza kuryizera ni byiza kurikorera ni byiza byiza cyane kuribwiriza ni byiza kuririmba ni byiza kurisingiza ni byiza byiza cyane Ijambo ry'Imana ririsobanura Ijambo ry'Imana ririsobanura Bidasobanuwe n'umwuka Bidahumetswe n'umwuka Ntabwo abari ijambo habe na gato Rihinduka inyuguti mu kanwa ka Satani Rihinduka urupfu iyaribwirije Ijambo ry'Imana rizahora witeka Ijambo ry'Imana rizahora witeka Ijambo ry'Imana rizahora witeka Ijambo ry'Imana rizahora witeka Ijambo ry'Uwiteka ryo rihora witeka kandi niryo butumwa bwiza twabwirijwe Petero na Paulo Yohani na Yakobo abo bahamya ukuri niryo babwirije mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana Ijambo ry'Imana niryo mana ikomeye Ijambo ry'Imana niryo mana ikomeye Ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane Ijambo ry'Imana ririsobanura Ijambo ry'Imana rizahora witeka Ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo